the body. It's the kids, baby. I got you, got you. Mefanya game navotaka Atukalishi tunalaza Hivi wona pumzi brother Ushapataka mami kwanja kibao Kupata moja ndono waza mandoni Hina kwaja mwana tupatani Domo kaya kai washa nani Kime nuka pande zote mzuye Siyo apa mpaka nchi za jirani Mana rufu aijulikani I smell money money Kama siyo mimi K-Dad Wona dhani angeweza nani Zile bang bang au boom pap Nazi murder murder anytime like hey Natamani ninge kupa kitu changu Ila kile yako aida balei Nisha kuwa mtu mzima staki Mambia beef watch watoto wa indile Easy level, what you wear, see my soldier, knock, fuck, fuck, like, hey. Kuna funny story, I got it. It doesn't mean to offend nobody. Si kuna kadem, kali taka pins, naka kanyonga, na forgot it. Sasa jui kali nona cheap, au kali ni darao. Ila najua alicho kipata, hawezi kuja kusahau. Hey. Maninja waga atonge unge, mikosho mikali kibubu. Ukiona mademu wana danga danga, ujua na damu ya dudu. Hey. Middle finger yende kwa wambea, wote wana taka mini tubu. Hey. Bado sana mtani sikia sana, nana zidi rote mafurugu. Hey. Rooftop, you know what I mean? Yani level zetu ziko juju, hey. Yani level ziko juju, hey. Kaa mbali wa zuzu, hey.
Tell me what you see, when you look at me, Tell me what you see when you look at me.
Tell me what you see.
Wanaona haya.
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 Ukini cheki una cheki nini kiku cheki na cheki ni chuki tu Cheza chini auto chapa chupa juki choma picha na tuchezi dude Chebu kati ya kichora vako tutemputa kwa ketu mwacheki wete Muchanganya chocha kaskari kwa chai na chenda chema siki vishi bete Nite kikwetu ya kuchana chana na ndio sana sana miwa jaza wivu Nipu kidete kufanya drama na shukri za mchana miusi fanya usiku Simba wa yuda mefika mjini so wefala uneza niambia nini Unataka kuona kama niko chini basa maki akarudi nyuma lini Hii hasunda ijuze utadhani dini tani nunulia nyumba na Lamborghini Ila utaka kuona mimi masikini Ila utaka kuona mimi masikini Wana confuse confidence na ego In my country mini outcast Some even think that I'm evil Juzi katumia jeneza kwa show wakada iyo move me illegal But I'm forever a rebel and all that I do it for my people Wana on a high, tuko on fire All the glory I give it to Messiah Wana on a high, tuko on fire Na kuna siku mimi nda retire
Tell me what you see when you look at me Tell me what you see when you look at me
Tell me what you see
Wanaona haya
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 Yeah And the kids would have a nigga
Baby, it's baby.